kuki budu mededi. Afanya utakavyo wa bredi. Baby, baby, to spendi. Pashinye mafupi no dedi. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Lushindani na Bikaragos. Oh, Bikaragos. Usije ukamwaga mwenzi uta lost. Oh, utani maliza. Uko, nishike uko. Uko, baby uko. Uko, nishike uko.
Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati una nimaliza, una nimaliza. When you make me fire, me fire. Oh, wale vikaragosi. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku. Wapi, wapi nishike uku. Oh, 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 insana, insana. Oh, wale nyana kidiala. Nani maliza hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Hoko, mi nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata kidogo, nata na mikogo, ataka kidogo. Ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, nisana, nisana.